Leo umbo chano vushe mipaka. Nezo pumba sani moja lazima tule huu mwaka. Naruka tiki taka, kipa wezi nyaka. Labda ujoin tuwe chama kama mwamba wa Rusaka. Visit your memory weka sensor iwe high. Ngomba maskini atazaa kama mbwai iwe mbwai. Mwana jeshi nsona gwanda lopishwa maja karai. Na unifano tusuwezi kubunja kwa shoka mayai. Na ujinga ni wakati wa kuenda so kurudi. Tuna kesha kama bundi, familia sinapata fudi. Kila tuwa dua, kuna lekaa tuikawa gudi. Zote mafanikio, wenda na juhudi. Kanyage bati mbaya, tulipua makusudu. Sipoleta ufaya, sinubaya. Welcome to Mahudi na ukidia kwenye sabati. Michano ndo mebugi, mistari ni mingi. Anata zaidi ndevu za Yahudi. It's my time, listen to me ni kutichi zaidi ya veta. It's my clown, give it to me. Ya mpaka ni kuite hater, over and over again. Mambo badirika na mbacho wakipo licho ambacho kinahitajika. Oh yeah,
go ahead, go ahead and haja kusimama. We go ahead, go ahead, watu wanakutazama. We go ahead, go ahead.
Wengi wanataka dawa na sio tiba. Wazungu na power iliyo shiba. Vivu waishi kulia shida. Jua umekula hasara kama umeshiba faida. Undo jana na ujuzi sodokia na kinukisha kama chocha wanafunzi. Ubari kataa, ini voice ya mta. Wazo bora liaribiki kama nguo iso na utunzi. Kile wasifo taisha kabla ujaanza. Uneza chonga kinyago neka kutisha. Amini kwamba wajuzo fit na shine bila ya pamba. Na ukigusa tuna nasa kama wayo sona gamba. It's my time, listen to me ni kutichi zeda veta. It's my clown, give it to me. Ya mpaka ni kuite hater, over and over again. Mambo badirika, uneza ingia tachooni. Ukatoka una wazo jipi.
Akili kwenye kichwa, usije ukatufelisha. Kujua nyumba yenye pango wa fama haina dirisha.
Yani uneza ukafika wisho, afujui wenzie wapi. Kau nataka mshiko, muulize Adija anakopa wapi.
Hewa. Go ahead, go ahead, aina haja kusimama. We go ahead, go ahead, watu wanakutazama. We go ahead, go ahead, aina haja kusimama. We go ahead.